Sawena man.
Ah na gichika chika ki mashika no borai pai chu. Ki pirala wa kozi wa kwa sahara pembele 1826. Na gichale pasi wa kwa uro kenza zinobor. Baksi fula ka jazi chisa ka janda. Muxi fula kosi, si mbala kwa sefer. Bati hey, chala pasi mbuzi gaz. Hey, kaza mkwe ngeke ki mbuzi kwa siya mpalazi. Choman, choman, chok, chok, chok. Sawena man. Ziggy. Mashana Africa was a big company. Always the man. He's a young person. Mashana is the art dude. He's a man with it. I'm not taking the dog alive. Choman, choman.
Nelly, you mean that the power of him in my way. Nagi has so good. I own. Nagi has so good. Eva can have a mean of a power of him in my way. Nagi has so good. I own. Nagi has so good. Zama zamini na kuzula zula e ajus Nere ajinu mimawe na kia sokura Ele jume jaga jama ora pimele mawe Alin tuze mawe na kia sokura
Uwa wakonda lava ya nimbae zanda na kazi we
Wadja! Shaikata!